nice to kiss, baby.
So I'm escuchando, you know. Hey.
Yo, yo.
Body.
Oh, oh, God.
Hello. Mi mwenyewe mega superstar. So kasema ni unananako. We catching flight not feelings wenzako. Unananako. Hater, shut up. Surabaya toka. No disconnect. Tumbo na hujala we na kama una bad energy stay far away. Toka na pego za koza kifala we. Shika shikoko, kwenda sukuma. Shika shikoko, baki ukoko. Kwenda sukuma, baki ukoko. Mama, kukesta adi baby ya kwena nishanga. Boya dia hita, shut up. Surabaya, toka pa. No disconnect.